tuwolekedde okuswala bino bye tugoba we bigaana tuli binyumizaani mu nsi mu tetufunye essanyu mu ntuuyo ekyobulirwa ekirowooza muli emmeeme nnennyika tusabe katonda atuyambe mu nsi tukolemu ekirabu abantu kati ngulabanga musango ogufunanyiza mubulinga ettingo wesibye emaka gange oyo kukolera ebirungi kumala kusasula mu bukyayi n'olikubula n'atasa ogwambugundi essente yazisawa museno manyi bantu kye baagala onyiiza bayomba nnyo osanyusa tebeebasa ebikunyigala essanyu lyabwe bibatutulira empola baagala ogwe ku bibamba amatama gaabwe gajjula enseko wangula abantu ofuna agasekanga oseka gabulanga amanyuubika atewerekanga mungonyumya ensi kwekumanya ennyo kwekunyomebwa eyakuyamba mukadda kazibu bwofuna n'omuwaayo akatono naye amanya nti wasiima bana abawoza tugenda okeemu awo baveeko mwana wange abamwoyo olammesa ensolima kuba bwe zigejje tozilyamba museeno simanyi bantu kye baagala onyiiza bayomba nnyo osanyusa tebeebasa ebikunyigala essanyu lyabwe bibatutulira empola baagala ogwe ku bibamba amatama gaabwe gajjula enseko alubeerera njagala okumirenga ebizibu olwangawo okunyiiga ate oyanguwanga okunyiikulukuka ebikutiisa nga bizze ebito bitya bikwase mutonzi baayika ngende eggomba abeekyotera bandabire museeno simanyi bantu kye baagala onyiiza bayomba nnyo osanyusa tebeebasa ebikunyigala essanyu lyabwe bibatutulira empola baagala ogwe ku bibamba amatama gaabwe gajjula enseko museeno simanyi bantu kye baagala onyiiza bayomba nnyo osanyusa tebeebasa ebikunyigala essanyu lyabwe bibatutulira empola baagala ogwe ku bibamba amatama gaabwe gajjula enseko museeno simanyi bantu kye baagala onyiiza bayomba nnyo osanyusa tebeebasa ebikunyigala essanyu lyabwe bibatutulira empola.